torraji pewtinteede rewɓe kañum e ɓiɓɓe rewɓe ana daɗi sifali wattu wolde harborede calɗi bonal sommu karahan margal bongal goni gueɗe mum janggu rewɓe ana wawi yamminede e nawtorede so waɗe kaɓorgal rewɓe ɓuuri fu torrade hen saabe poɗante nde yiɗa fu ko saabi ɗum wolde ana walla mbakaji ɓurɗi fu bonde yo debbo woni hen korsuɗum ana e ley calɗi yanude rewɓe hawaɓe e wolde e torrude yimɓe rewɓe ɓuuri fu heɓude torra soɓe goɗɗitike nokkuji ndenaɗe hono tenode leɗɗe gollirɗe ndenagu e saria jaɓɓotoɗe du ɓe torra hewti ana leytiɗe Allah gollude ley wattu wolde kañum e nokkuje wolde fu yo rewɓe keddorto bonandaji heedi calɗi e hakkillaji mum en ley wattu juniɗo caggal basiji satuji ɓe ɓamandeɗi na ɓe ɓametele wayde weli wonki mabɓe haɗude ndimu kañum e samminde deeɗi lojakuji e ñawuji fu kennanɓe sara jama so waɗa ɓe hayfaɓe nations unis ɓami aadiji aduna fa leyɗe e daraniɓe ɗum fu ɓama aadiji rende rewɓe wattu basiji walla ɓe fawarde e wadde moɓogoji faamuji le wadde horongoji paabotoɗi hollitinde saria du CPI noon holliti yo ɗi masibaji war hooreji le wattu wolde mali jaɓani saria lannugol fa laaɓa kala ko hennata sara rewɓe fawarde e saria afrique gam hakke tomonte e jamaje tongiɗo e saria rewɓe min mbiɗo yiɗi renade ɗo